Kuna raha, kuna njaa, utadhani tulipata mteja wa kiwanja. Utadhani tumepona juu vile tunabanja. Tuna zaidi ya mita moja, tebu ngoja. Moja, moja, moja. Tangu Longompas, mi ndio Lovito. Saisi itwi Bobby, nite Bobito. Kenya hadi Naija bila kutipito. Marapa ni waoga na dunia mapito. Floka swimo, niko haya kama limo. Beat ni wazim, producer shika sim. Bisi ndiyo team, ya nguvu kama gym. Na ni mei team, tangu nasikia utam. Hits kama walim, heshima idum. Na naomba mnicheze Kashinski na hao wengine. Juka wote wako chini, wasecho patini. Iveni, chomeni maini ya gizeni. Iteni wageni, baby boo. Ni hug na migu, ndio nijue uko true. Ndio ni spend zaidi ya blue. Ukikuwa hivyo baby boo, nikupass kwa my crew.
Habari, mindiye hatari, uliza bimbakari. They shoulda know what they shoulda know. Blood clot, monkey real thing, hit him with the blow. I'm the best in this bitch, with Kevo and Bobby the Switch. You already know what this is, we not playing around with this shit. Twaya na utam, sis twapandisha ham. Ham na upinzan, na am. It's my time, I'ma get that dough. Throw him in the air if you hear me, no. Kuna chaja meni dada hapa. Sisi tuwa washa washa. Usha jua I murder. Baby I am a monster.
Marapa wana bow na BC wakiflow. Unasikia mistari zikianguka vikali, zikileta bill kali juu ya hizi vinywaji. Boss ni swali, best rap crew ni gani? Kasi sisi ni BC na hao bado sisi. Na smell moshi kwa club na siya shisha. Na shuku wale maboy wamejificha. Hivyo hivyo jamaa, chomeni picha. Sindio maticha, ni story witcher. Wasani wa gospel wengi si preachers. Kauko kwa album hatutaki feature. Na dunda kwa track na boy wa micha. Na pose kwa club madema picha. Dili kwa track na Jonas kisa. Ndio album inaanza, boss weka kwa speaker.